Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America with Attack Abenga Jimatat Gelgalaki Sasa Alama for a Kajal Kabenga Sasadit, Metr Bandi Kurasagan, Digdami Lam of Digdami Shanarat, Washington DC Ra Kadabas, Sagan Tafan Oromo, Amajalka. Guyyaan har'aa eebila 26 bara 2017 bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti nagaan keenya sanaa dhaqqabu dhaggeeffattoota keenyaatti moltan keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati.
Babaruutti oolan sooraala keettoo du'u sanitti ma Ameerikaa fi Kooriyaan kaabaa waraana walitti leenjifachaa wal doorsisuu jiranii tanaaf jedheetiin pirezidaantiin Ameerikaa seneteroota Ameerikaa 100 marii fi yaame mataa oduu keessa tokko.
Gabaasi haaraa ba'ee mootummaan Sudaan qabeenyaa biyyattii saamaa malaammaltummaan mootummaas hammaatee jechuun qeeqee oduu keessatti gabaasa qabna. Oduudhaa booda immoo hongee Itoophiyaa mudateen lakkoofsi uummata gargaarsaa midhaan nyaataa hatattamaa barbaadu dabalaa adeeme. Walabummaan pirasii addunyaa gada deeme lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati. Dirreen Dimokiraasiis abbaa dabareeti hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf soora.
Akka gabaasii dhaabe mirga namaa eegu kan Ameerikaa jiru Enough Project jedhutti mootummaan Sudaan qabeenya uummataa balleessee warqii fi zayitii fi lafummataallee dura hate. Bulchootii mootummaa gugurdoon akka gabaas kanaatti qabeenya kan cufaayyuu ufumaan qabaadhatan. Mootummaan Sudaan ammoo siyaasa wayyeessee akka biyyittilleen akka biyyaatti mari'attee karaa araaraa waldaan Afrikaa baasillee irratti hojjechuu jirtu dubbachuu jira. James Batiitti oduu tanaan erge jalanne.
Proojektii Yuunaayitid Isteetsi keessatti maadheeffate. Enough Project jedhamuuf gorsa gameessa kata'an Omar Ismail akka jedhanitti mootummaan Sudaan qabeenyaa uumamaa irratti hirkachuun akka hojjetu fakkeenyaaf qabeenya boba'aa duraan itti gargaaramaa ture gara Sudaan kibbaatti cinnaan amma immoo warqeen gargaaramaa jiraa jedhan lafas akka qabeenyaatti qabatee gurguraa akka jiru kun hundumtuu bu'aa biyyattiif otoo hin taane mootummaaf kanneen biyyattii bulchan duroomsuuf akka ta'e ibsaniiru. Mootummaan lammiiwwan isaa irratti fixiinsa gaggeessaa jedhu Ismaa'il.
Lammiiwwan Sudaan kanneen miliyoona tokko caalan ajjeefamanii jiru. Kun riphxee loltoota yeroo waraananitti waan ta'e miti. Dugugiinsa sanyiitu gaggeeffame. Kun mala mootummaan itti gargaaramu.
Gochi mootummaa Sudaan kun addunyaa irraa balaaleffannaa hordofsiisee jira ka jedhan Ismaa'il. Mootummaa uummata ofii isaa irratti duula waraanaa labsuudha jedhaniiru. Addunyaan shororkeessummaa ittisuudhaaf tattaaffii godhu keessatti mootummaan Sudaan hirmaataa akka jiru dubbatus mootummaan Sudaan ofuma isaa shororkeessaa yerootti turee jira. Garuu mootummaa Ameerikaa duraanii kan Baraak Obaamaa waliin hidhata erga tolfatanii booda ammayyuu xayyaara Antonov samii keessa balaliisuudhaan uummata Sudaan irratti shororkaa oofaa jiru jedhan Ismaa'il. Deemsi nageenyaa hundumaa of keessaa qabu akka gaggeeffamuuf Enough Project yaada dhiyeesseera jedhanii mootummaan Sudaan garuu mariin jalqabameera jechuusaa mormaniiru. Garuu uummanni Sudaan mariin hundumaa hirmaachise akka gaggeeffamu gaafataa akka jiru dubbatan gaaffiin keenyas kanuma mariin hundumaa hirmaachise gaggeeffamuu qabaa ka jedhuu jedhan. Kanarratti Yuunaayitid Isteetsi akka gargaarsa gootu gaafatanii ituu mootummaan Sudaan of jijjiira ta'ee waggootii darban 30 keessatti mul'ata ture jedhu.
Burundiitti nama kuma hedduutti beela'e makiinaa 10 kan midhaan fa'atee yaa'ullee karaa irraan lafatti sodaa jedhaniitiin achi dabruu dhowwan akka sagantaa nyaata addunyaa WFP'n jedhutti makiinaa 10 ka kuntaala kuma hedduu qabateetiin sila uummata Koongoo ka daarii biyyi suniitti baqaate qarqaaruuf yaa'u jiru achi yaa'u dhowwanii oduu himan poolisii Burundii Piyeer Nakurikiyaa ammoo Ruwaandaatti bara 2015 jalqabdee lafti sodaa waan taateef achi yaa'u nam dhowwan. Itti gaafatan amantii kaatolikii Roomaa Firaansis jimaatti itti aanu keessa masiriitti maltuu dhaqa. Turbaan kan keessa jechuun yoo iyyuu itti gaafatamaan kun yoo ammaan tana itti gaafatamaan kun imaltuu dhaqa kanatti keessumattuu iyyuu. Kiristaanaa fi musliimii gara masriitii fi biyya jidduu galabaa jiran akkamaa walitti jiran itti gaafatamaan amantii kaatolikii kana marroo lama biyyi musliimatan itti gaafatamtootu jechuun marroo lammeessoota ka biyyi musliimatan dhaqan dhiyootan keessa mana amantii kiristaanaa masrii jiru keessatti warri biyyi nagaa dhowwan jedhan ol duudee nama 40 caalfite. Taammantan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waan mootummaan Kooriyaa kaabaa ammaan tan Ameerikaa yaaddeesseef wal mari'achuuf seneteroota Ameerikaa dhibbaanuu waajjira bulchiinsa mootummaa Ameerikaa Waayit Haawusitti yaame. Yaddu tana ministeri tiswarana Amerika, Jim Mattis, minister hajala Amerika, Rex Tillerson, director basas Amerika, Dan Kotsifi, itgafatama warana Amerika, General Joseph Danford Fati, senatorot Amerika tan Maria Chis. Mutumman Amerika yo yuhuddu yu akkana kanati yu wana kanati ya dabulchot Amerika ti wal Maria Chufi. Kongresi galmolgay Amerika, Capitol Hill laga ammammo wanaddu tulchani mben wajirbulchins Amerika ti amani Maria Chisan. President Trump, Jotan Kesayu, Akmutuman Korea Kaba etide Mujiru, Dorsi Sin Nitjirkunini, Wanitich Alisu Malamiti Jechun, Waran America Leko Pesetin, Senator Otilena Krat Maria Tantolche, Akatukuman Motmotalen, Bitan Adab Gafat, Yukan of Manit Sen Niger, Korean Kaba, Bimotumahumnan Bulchkabdu, Baranale Missile Warana, Tadunyan, Walinina, and Jet Tokova Tetini, Bihedu Yad de Sudjirt. Amerikaan akkitti gaafatama maallaqa isii Steven Munchin jedhatti waan takkum tolchitee hin beenne akka malee gibir namirraa diqqeessuuf deemti. Akka Steven jedhutti dhaabbilee daldalaa durii gibir harka 35 kaffalanirra amma gibir diqqeessaniifi gara harka 15 gad buusaniif nam dhuunfaarra ammoo akka bulchiinsi Amerikaa jedhutti gibir isaan baasanirra harka 39 qabxii jeerra agum diqqaa tokkorra diqqeessan. Kongresi Amerika ammoo dhaabbilee daldalaa qofarraa gibir yookaan qara diqqeessu kana gamgamaan yaad gargaratti kennuu jira. Akka guyyiitii dinagdee jedhanitti karoorii Trump kunin gan kurin itti aanu keessatti liqii Amerikaan qabdu tiriliyoon 20 irratti tiriliyoona 2 dabala kun ammoo dhibi guddaa ta'uu dandeetu. Mana murtii federaal Amerikaa ammallee hajaji pirezidaantiin Amerikaa godinoota Amerikaa baqata naannoo isaaniitti baqatanii wanjal hojjetan jedhaniitiin shakkan qarqaaraan bajet mootummaa irraa kutuuf jedhee baase irratti didi. Trump hajaji inni baqataa biyyi musliimaa torba keessaa dhufuu dhowwuuf jedhe asiin duratti baasallee abba seeraatti raddidi. Murtii amma tanallee mana murtii tolii yennaa jedha. Hajaji har'aa kanammoo abba seeraa godin kaaliforniyaa Wiiliyaam Oriikitti irratti didi. Abbootiin seeraa federaal Amerikaa tan waliin hajaji pirezidaantiin Amerikaa baas irrumaa diddiduu jiranii seera malee jedhanii irraa fashaleessuutti jiran. Addunyaan Siriyaan torbaan sadiin durattu ummatisii keemikaal waraanaatiin fixxee jettee qaata mirkaneessiti. Qorannoon mootummaa Faransaa kaardha baatelleen tanuun mirkaneessite mootummaa Siriyaatti itti gaafatamaa jette. Warri ebla afur mootummaan Siriyaa keemikaal waraanaatiin fixxe kun namoota nagaa ka waraanallee keessa hin jirre. Jarkan alaaf milishootii mootummaa irraa fudhataniitiin keessa jiran keessatti fixani kanaaf jette Yuunaayitid Isteet illeen naannoo sun waraanaan lolte oduu namaaf qabatamu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessaa sababa hongeen kan ka'e lakkoofsi namoota gargaarsa midhaan nyaataa hatattamaa isaan barbaachisu baatii 4 keessatti miliyoona 2 dabale. Yeroo ammaa lakkoofsi uummata gargaarsa hatattamaa barbaadu miliyoona 7 qabxii 7-8 gaheeraa jedhama. Tsiyoon Girmaa hoogganaa koomishina biyyoolessaa kan geggeessaa hojii yaaddoo balaa Obbo Mitikuu Kaasaa dubbisuun gabaasteetti jaalannee dhiyeessa.
Baatii amajjii bara 2017 lakkoofsi fata'ee ture uummanni miliyoona 5 qabxii 6 gargaarsa kan barbaadu yoo ta'u naannoo horsiisee bulaatti caamni dhaqqabee dabalaa dhufuusaatiin lakkoofsi kun ol ka'ee jedhu Obbo Mitikuu Kaasaa. Naannoo lakkoofsi gargaaramtootaatti dabalee innaa ibsan.
Wada 1.5 miliyoon akkabaabi ka Oromiyaa killeen.
Kanneen gara miliyoona tokko walakkaa ta'an naannoo Oromiyaarraati. 200,000 fi 300,000 immoo naannoo sabaa fi sablammootaa fi uummattoota kibbaarraati. Kanneen gara 300,000 fi 400,000 ta'an naannoo Amaaraarraati.
Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti sababa sadiin lakkoofsi kun dabaluusaa ibsan. Naannoon cabbiin dhaame jira. Qorrii fi lolaan bishaanii kanneen isaan mudatan ni jiran. Kanaaf oomishni isaanii manca'uutu lakkoofsi kun 300,000 fi 400,000 akka guddatu taasisee jedhan. Itoophiyaan biyyoota beelaan dhahaman jedhaman keessa hin jirtu. Caama kana dura dhaabbachuu dandeessee jirti. Ega jedhame lakkoofsi gargaaramtootaa attamitti dabaleessa jedhuuf.
Naa qirbee nabba'u 5.6 miliyoon zeegochaachin noo. Lazii sun iyyaa qaroon baalanabbatu ni taa'an barbaada.
Ka gargaarsa kennaafii turre lammiiwwan keenya miliyoona 5 qabxii 6 ture. Isaan kanaaf utuu kennaa jirruuti lammiiwwan keenya gargaarsa jalatti nammatamiin kun dabalataan ka dhufan. Kanaaf isaan ilaalchisuudhaanis akka lakkoofsa keenyaatti ebla bara 2009 irraa jalqabee gargaarsa kennaa jirra lammiiwwan miliyoona 7 qabxii 7
Gargaarsi maallaqaa ka doolaara biliyoona 1 akka barbaachisu dubbatamaa ture. Hagamtu argame isa jedhuuf.
ብዙም አይደለም ማን ሰጥቷል አሁን ለምሳሌ አሜሪካ መንግስት ወልድ ፉድ ፕሮግራም አማካኝነት
ባይስ ሚቲ ከከነን ንጅሩ ፈከኛፍ ሞቱማን አሜሪካ ከራሰ ገንታኛ ተዱኛፍ ጆብ ከጀደሙ ኢመርጀንሲ ኦፕሬሽን ከጀደሙ ገረ ዶላር ሚሊዮን ጥበተኮፍ ሚሊዮን ኩደ ፍሪ ከነጅራ ሞቱሙን ከብሮን ተኮተኮስ አገ ሚሊዮን ኩደኒ ገዲ ከነንከነን ንጅሩ
ገሩ ኢጀገር ጋር ተጋፈታ ሜጅሩ ኔሮላለሙ ቀበና ዳ ጀዳን ሰበቢንሳስ ቢዮን ሄዱን በላን አሙ አዱኛ ረት ለብሰማጅራ ገርጋር ሲሳኩ መከነ ደበላ ዴማዋንቴፍ ሙደመጅራ ጀዳን ካና መዳሊ ከሳ ገልቹን ጫላት ወጀታ ከጅሩ ሞቱማ ኢትዮጵያ ዋንቴፍ ሞቱማ ፌደራላ ቀርሺ ኢትዮጵያ ቢሊዮን ተቆረመዴ መርሳዱ ራፍ ሶሶ አጅራ ጀዳን ቡልቺሲናኖ አዳ አዳስ በጀተው ፊረመዱን ሶሶ አከጅረን ዱበተኒሩ ቡልቺሲናኖ ተቆ ሰካኒፍ ጋርጋር ሰከኑን አከፈከኛት ከነም ብሮቲፊ ሙልአቹ ደንደው ቀባጀ ዶቦሚትኩን አቦቲን ቀበኛ ከከውምሶፊን ጉርማኒ ሚዳም ቢቱን ኤሳ ጅሩ ጀዳኒሩ አከ ኢትዮጵያ ትበል ሂንጅሩ ጋርጋር ጉቱማት ዲያታ ዋንጅሩ ከናፍ ጫምኒ ጅራ በልንጅሩ ጀዳን ናኖ ጫምኒ ሙደቴቲ መነበርኖ ታዴሙን ኢጆለን ዳበኒ ጅሩ ከጀዳሜፍ ኤዳበቴ ቱሬ ከነትሱፍ መነበሩም ሳከ ሰቲ ኛታ ዲኤሱን ኢጆለን አከበራታን ታአከ ጅሩ ዱበታን ከናፍ ሞቱማን ፌደራላ ቀርሺ ሚሊዮን ዲበቶኮ ሚሊዮን ሰገልተሚ ሰደት ረመዱሳ ቡልቺሲ ናኖስ በጀተ ኦፊራ ረመዱሳ ኒዱበታን ከናናል ጃርሜ ወታላ ከነከ ሴቭ ዘ ቺልድረን ወርልድ ፉድ ፕሮግራም ሰገንታኛ ታዱኛፊ ከነም ብሮ ሰገንታኛ ታ መነበሩን ሳከ ሰቲ ከነሙት ደበለመኒ ሆጀታ ከጅረን ኢፍሰኒሩ ኦቦሚትኩ ካሳ
ገራ መተድሬ ለማታት እና ዴብንሞ ገረን ምርገ ጋዜጣ እሰታ ፈልሙ ሪፖርተር ሱዛት ቦርደርስ አዱኛራ ወለቡማን ፕሬሲ አካን ገደቢው ገባሰሳ ወጋቲን በክሴጅራ በረኩማ ለማፍሰገል ሴር ፈረሸው ከሱማ ኢትዮጵያ ኤርገበይ ቀበይ ቶፍታዳን ጋዜጣ እሰታት ዱለማጅራ ይመና ሴራ ከናቲን ወልቀበቴ ወጎተ ኤራ ሂዳን አደብሲሱፍ አንጋውን ጋዜጣ እሰታረቲ ይመና ኡቱን ያቲን የሮድ ኤራፍቷና ጀለ አከቱርሰን ኤያማፍ በረኩመ ለማፍ ቁዳፉር ኤርገ ጋዜጣ ለንጃፍ ጋዜጣ ሶኒ ሶዶማ ቢያ በቀተኒ ቀበ ፎየ ኢነርገም ሀገስሚዲ በረኩመ ለማፍ ቁዳጃ ከለብሰሜፍ አንገዮና ኦጂር ኦሌ ከንጅሩ ለብሲኔሩ ሀታተማስ ለምቢወን ኢትዮጵያ ጫሳሌ ሰባህማ ደዳ አከኑርዶፍነ ኡጉሬራ ሰባህማ ኡካምሱፍ ጀቻን ዶርሲሱ ነሞታ ሂዱን አማዩ ትፉፈጅራ ጋዜጣ ሶታ ሂዳ ከሰ ጀራን ከሳ እስክንድር ነጋ ዋልታሌ ሰባህማ አዱኛን ከንቆጳይ በዳሰ ጎተ ወለቡማ ሚዲያ ጀዱ በዳፋ መጅራ ሃት ወራ ጋዜጣ ሳ እስክንድር ነጋ ጋዜጣ ሲቱ ሰርካለም ፋስል ባቲ ጉራን አላከ ሰዋይ አባ ወራሸ ሂዳ ከሰ ጅሩ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ አከብ ሲተት ካንቀቄ ዳውቱ ነመጥቆ ቆፋ ጀተ
በቋሚነት እናቴና ሌላ አንድ የቤተሰብ አካልነችን ተጠይቀው ተነሱጪ ሳይደ
አበታዳን ሀር አኮፍ ሚሴን ሰማቲኬ ሳናማቶ ኮቆፋቱ ደቄ ጋፈታ ከናች ነምኒሴኑ እንደንደው ኪታቦን ዮካን ዋንዱ ቢፈሙ ከሚዩን ሴኑ ኪታቦ ቁልቁሉዩ ነመርካ ፍደቱ ሀልከንቶ ኮት የሮሳ ዲሴነኒ ሰከተኡን ማል አከበርባደን ኢምበከሙ ዲባ ጉዳት ረጅራ ከነኒ ሂደመጅሩ ማነ አደባ ከጀደሙ ዮካን ማነ ዱከና ጀደመ ከዋማ ሙከሰቲ ሂደምቶ ተከብሮ ወሊን ወሊን አርጉ በከነሞን ሂደምቶ ተደቀኒ እት አርገን አባቹን ደንደው አከን ረጋ ቀቡትዮታይ ቆፋሳቲ ጀቴ ቱርተ ሰርካለም ገሬን ምርገሰባ ሂማ ፈልሙ ሪፖርተር ሱዛውት ቦርደርስ ኬሱማ ቢዮቲ ዲሞክራቷ ኬሳለ ወጎ ተደርበን ኬሳ ወለቡማን ፕሬሲ ገደዴ ሙሳ ቱቀጅራ ገባሲሱን አከጀዱት ወለቡማን ፕሬሲ ገዲቡን በከነሞን አቦተ ኢሬታን ኬሰት በከመን ካናከ ፖላንድ ሃንገሪፍ ቱርኪ ተኡ ቱቀራ አካታ ዲሞክራሲን ኢትገደ ቢአዴሙ ከነን ሁበተን መራፍ ያደሳዳ የወለቡማን ፕሬሲ አመንሲሳን ታይን ወለቡማ ከብሮኒስ አብዲን ቀቡ ጀሩ በሬሳሙ ምጭ ሪፖርተርስ ዊዛውት ቦርደርስ ክሪስቶፍ ዲሎየር ወሉማ ገለ ቢዮተ ቆራናን ከሰት ጌጌ ሰሜ ዲበራ ሀርከጃ ተሚለም በረኩማ ለማፍቁረ ቶርበከሰ ወለቡማን ፕሬሲሳኒ ገዲቦ ይጅራ ኖርዌይ ስዊድን ፊንላንድ ዴንማርክ ኢፍ ኔዘርላንድስ ቢዮት ወለቡማ ጋዜጣ ሱታላልጅሴ በከኡላና ረጅራኒ ከነነከን ገደቢአንሞ ሳውዲ አረቢያ ኢትዮጵያ ማልዲቭስ ኡዝበክስታኒ ገባስ ገሬ ከና ፕሬዝዳንቲን ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ኤርገ ፍለተመኒ ቀበ ሰባ ሀማረት ፉልፈቹዳን ኦዱንሳኒ ኪጅባ እቲንጀቹሳኒ ኢብሴራ ዩናይትድ ስቴትስ ቶር ገረንኩን ካኢራ አፍርተሚ ሰደፋረጅርቲ ብሪቴንሞ ቶር አፍርተማ ፋረጅርቲ ገረዱ ማረከጅራንሞ ኮሪያ ካባ ኤርትራ ተርክምንስታን ሲሪያ ኦፍ ቻይናዳ ኤርገ በረኩ መለማፍኩ ደጃቀበ ፎየነ ከነርገም ሲሰንሞ ላኦሲፍ ፓኪስታን ተኡን እብሰሜጅራ ሰዓቱን መገልገለ ከሰላማ ደቂቃ ፍርተሚ ጃስ ንብራሙ ዋሬ ቦር ሰዓት ኮፍ ደቂቃ ፍርተሚ ሸን ተኢራ መደበሬን ከስርባት መሐመድ ሼካ ወለይሳፍ ሄዱ ገለቴፈን ድሬ ዲሞክራሲ ገፈቶ ተከኛ ሞቱማን ኢትዮጵያ ለብሲ የሮሃተተማ ባትሬ ጃፍ ቢየቲ ሲምቡል ሻቱሬ ባትሬ አፍርከብሮዳ ፌሮ ኤርስ ሴጅሩ ከነጥ ፓርትሌን ሞርሚቶታ ቢየቲ ከሰት ገልማዋኒ ሶቻን አከሚቶ ጀታጅራን ማሪሲያሳ ፓርቲ አንጎ ሀርካ ቀቡ ፓርትሌ ቢየቲ ዲግደሚ ቶክ ግዱት ገገ ሰማትሬ ከሳ ከኤኛ በይ ገምታን መድረክ ዋይ አሜሪካናፍ እገሬ ቢየቲ ማልጀዳ ከኔሮ አማ አስ ዩናይትድ ስቴትስ ፈኒ ጅራን ኢታና ድራታ አፍ ኢትጋፈተማ ቁንምቲው መታ መድረክ አከሱመስ ኢታና ድራታን ኮንግረሰ ፌደራላው ኦሮሞ ኦቦ ገብሩ ገብረ ማርያም ነሞን ቆጵያር አፍ ሀሶፍ ሲሴጅራ ከረሰነታ ደበር
ኦቦ ገብሩ ኦገኖተ ኮንግረሰ ፌደራላው ኦሮሞ አገጥቆ ሂዳራ ፈኒ አለጅራን ኬሳ ሲንቶኮ የሮ አማ በየከነ ኬሳ ጅርቱ ሚለማሊቱ ሲንፊደሜ
አኩማ በርካሙ አስ ዩናይትድ ስቴትስ ኬሳ የገርቶ ተቀምና መሰንዞ ተቀምና ከራብራቲን ሲሞና ሞና ደዳዱን ፋዳንስ ከንዳበከኛ ደገረን ዱብሴ ማልረከጅሩ ይማልከ ሰከጅርቱ ፊ ማልተደ ማከጅርቱ ረታ ሰውዳፊ ኦፊኮቲፍ ሲሞ ማቲስ ዱብሱ ዳፈንፈ
ኢትዮጵያ ከሰት ለብሲን የሮአተተማ ባቲሌ ጃብየቲን ጀለቱርቴ የሮአማ ከነ ባቲሌ አፉር ከብሮዳብ ዲረፈመጅራ ከነ ጀለቲ ሜ ሶቺን ፓርቲ ከሰኒ ቢየከ ሰማልፈካ
ሶቺን ፓርቲ ኬኛ አኩማ ፓርቶሌ ብራ ቢየከ ሰጅረኒቲ ከራባየ ከን ኡካም ሰሜራ ዱርማኑ አርጊቴ ድሬን ተበሲያሳ ቢየሰና ባዬ ድበቴ ጩፈሙ ከንገይዳ አማሞ ከሱማ ከሰቱ ኡካማሜ አከንሶቾን ጎቻጅራ አተው መሌ አፍሶን ኬኛ አኩማ ኢፋኒ ፈትቤከሙ ቀብሶ ነጋዳን ቀብሶ ሄራፍ ሲረብየ ሰና ከበጂ አደሙ ቀብሶን ኬኛ ትፋ ወገንቶን ኬኛ ከኒቀም መሌ ወሪ አለጅረን ደገሶ ተኬኛ ፊልም ሲንሶ ተኬኛ ጅኒን ወልቁነማኒ ቀብሶ መተኬኛ አምስ ፎንድራቡአኒ አደም ሳጅሩ
አኩማ በከሞ ሮሚያን ለፈበላዳ ኤሴ ሰት ዋጅረ ቀብዱ ኤሴ ሰት ዋጅር ከዘና መማት በናት ጅራ ኤሴ ሰት ሞ በከቦን ከሰን ሆጆ ጀቻጅሩ
akka waajiraatti akkana jenne gaka'umsa ummataa yeroo darbe irraa ka'anii iddoo baay'eetti cufanii hooggantoota hidhanii akka jiranitti manadhaa jiru waajirri keenya cimaan kan ture dhiyaa Oromiyaatii kan turanii akkasumatti immoo dhiyaa Shawaa Amboo keessa fa'ii iddoo baay'eetti banne yeroo lakkoofsa Itoophiyaatti 2007 filannoodhaaf Oromiyaa hundumaa keessattuu mararaan iddoon hin ga'in hin jiru ennaa uummata dammaqsu sana waajjiroolee kana dhaabee ciccimsuudhaaf yaala dhugoo godheera. Egaa isaan amma cufamanii jiru.
Mee yeroo kanatti Obbo Gabru, paartiin mootummaa Itoophiyaa IHADG paartiilee biyyattii keessa jiran 21 waliin marii jalqabee ture akkaataa itti waliin dubbachuun wal falmuudhaa fi furmaata tokko irra ga'uun danda'amu irratti keessumaa haala mormii biyyattii keessatti kaase ilaalchisuudhaan karaa itti furmaanni argamu barbaaduudhaaf gamtaan madrek paartiin keessan keessa jirummoo dhiyeenya kana marii sana keessa obbaasee jira. Paartiileen kan biroon ammallee keessa jiru tarkaanfii sana fudhachuudhaaf maaltu si namansiise keessaa ba'uudhaaf jechuudha.
Ani itti aanaa dura taa'aa madrakiif isa duwwaa miti itti gaafatamaa qunnamtii uummataati madrakiif. Kanaafuu waan madrak keessatti hojjetame keessumaa keessattuu ennaa marii kana calqabnu akkamitti calqabnaa haala maaliitiin calqabnaa isa jedhu irratti waan baay'een hojjedhe alaqaa koo Piroofeesar Bayyanaa wajjiniin akkasumattis koree hojii raawwachiiftuu madrak wajjiniin. Mariin kun ennaadhuma calqabamu akkuma barame karaa hin taaneen calqabanii kunoo waamneerra jedhanii siyaasa itti hojjechuudhaaf malee dhimma biyya ilaalu irratti taasofnaa biyya kanaaf faayidaa tokko buufnaa rakkoo biyya kanaatii hiiknaa isa jedhamu irraa hin kaane. Paartii 22 walitti qabdee daboo miti waa'ee biyyaati kanatti mari'attu rakkoo biyya qunname akkamitti rakkoo kana keessaa baanaadha siyaasa biyya kanaa akkamitti fooyyessinaadha akkamitti rakkoo uummanni keenya amma keessa jiru. Boolla uummanni keenya keessa seene keessa akkamitti baafnaa irratti walii galuudha malee daboodhaan haasaanii kanuma isa jedhanii miti. Paartiin 22 jedhamanii dura sa'a isaanii malee nama iyyuu of duubaan qabne tokko. Uummanni Itoophiyaas hin beeka eenyufaa akka hafan eenyufaa immoo akka bahe achi keessa. Dhibba hundaa keessaa 95 paartileen amma IHADG wajjiniin dubbatu qeexamaanuu jalaa hin muramne nama hidhuu dhiisi. Paartileen hafanis immoo jiru kan deeggarsa uummataa qaban achi keessa. Dhimmi jarri kun hojjetan agaluufi baatuu hin beeknu malee tokko lama hin jiru amma makkatti adeeman hin beekne. Nuti garuu karaa keenyaan akkuma silasitti hime ennuma calqabamuyyuu akkanatti adeemuu hin danda'amu yoo barbaadan paartilee uummata biratti fudhatama qaban paartilee filannoo yeroo darbeetti ammam kaadhimaa dhiyeeffatan. Ammam sagalee uummataa isuma mootummaan keessan amanayyuu argatan madaalli akkanaati madaalaatii paartii isa deeggarsa uummataa guddaa qabu wajjini kophaatti isaan kaan iddoo barbaadan tu tiraak isa jennutti dhiyeessine kanumaan muummichi ministeerotaas Piroofeesar Bayyanaa Pheexiroos dubbisee irratti walii galanii booda immoo naannessanii xaxaa isaanii fidanii 22 wajjiniin malee jedhu 22 dhiisii 3-4 rakkoo akka madrak qabu hin qaban. Tokkoon isaanii namni jalaa hidhame hin jiru. Piroofeesar Mararaa Guddinaa kan siyaasa biyya kanaa keessatti umrii isaa fixe mana hidhaa kaanii hin mari'annaan isa kami. Koree hojii raawwachiiftuu Oromoo Federaalist Kongires akka jiranitti mana hidhaatti naqanii mareen adeemamu isa kamiitti madrakiin. Miseensota madrak mana hidhaatti naqanii koottaa isin mari'adhaan wajjiniin taa'aa jechuun kaapaasitii kamiin akka isaan wajjiniin marii goonuu hin barbaadan. Akkasuma iyyuu immoo ta'ee kophaatti nu mariachiisaa jennaan isuma iyyuu immoo dida. Kanaafuu jaleewwan isaanii wajjiniin teenyee waan isaan barbaanna jedhan fudhannee hin adeemnuudha. Warra horii argatee horii ramadamee fi IHADG irraa horii fudhachaa jiru wajjiniin teenyee mariin goonu hin jiruu jenneeti. Ka biroo numa keessaa paartileedhuma sana keessaa namni dura taa'aa ta'ee mariin kun haa gaggeeffamu jedha. Hin ta'unis. Yoo marii dhugaa ta'e yoo marii biyyaaf ta'a ta'e namoonni marii keenya kana geggeessan namoota eenyuufuu loogii hin qabne namoota biyyattii gugurdoo piroofeesaroota dhiyeessine kana sindisan. Kanaafuu IHADG onnee isaarraa kan burqe marii adeemsisuu hin barbaadu yeroo bitachuudhaaf.
Obbo Gabru kan mootummaa Itoophiyaatiin hundeessame koomishinni mirga namoomaa Itoophiyaa. Mormii yeroo dheeraadhaaf Itoophiyaa keessatti geggeessame keessumaa kan Oromiyaa keessatti geggeessame keessatti miidhaalee dhaqqaban ilaalchisuudhaan gabaasaa baasee ture torban darbe. Hundeen mormii sanaa rakkoo bulchiisa gaariitiif rakkoo dinagdee akkasumas immoo dhabamuu mirga namoomaa akka ta'e dubbachuudhaan kanammo kan fudane afarsani fi babalisan biye kesa abota ka kongresa federala oromo faije jira kana kamitilal to sina ka ugana parti sanat
to kofa komishinin kuni kan dabate motuma biye bulchun namichamma muddame kuni mo doctor addisun kuni parlama sani munne rajalan mercha bordi kesa ka jirumbe ka male akas feyumbe ku sanasta e kanas komishini mirga namoma Ethiopia kanarra reporti kana male maltu yega komishinin kuni qama isa mumude qama isa dabe debise imballesite akajidun akamitega komishinin kuni bilisata e namota ammanatu due on the record kana dunyambe akade su bilisata e akamitega mo komishinin kuni kan komishini kana duwami yero darbe komishinin baye dabate kesatu flanno barako da sagale sagalta mi torba boda dabate wandie mana mare kesan ture dagaya namichi komishini sana gege su samungo kana fudatu jede be biyadi sai akabren be kama kana fu malaka de su yegam yomi yade kana balle sai rajede kambe har asgani na dakani amma murmasani tibishan upaman rakko of mafidan gara kongresi oromot achi dabarsu yoki achi au barbat adunyan mo kana beka ummani kenyam beka umman oromo kesuma kesatu akagari tibeka kongresin oromo seraf hera biyatti sana kabaje karana gaf qof akakabsa turefi akakabsa ajrus bekamada demmakina ummata kenya gara dubatte deisun dindendam eyum turus
kana boda ummat oromo tifisatu abotam mormitota siyasa kamotuma fisatu maltu furmata ta jettani tikanisin akagamta madrekitisi akafederala oromotis kayadel maltu mala egerebiyettif
wanti ballu anakumande debisejedu warra immi kun ilal wa mani mariachisu kesa kesatu madra qofa yoki partile biyajirtu qofa dubisu dure darbere dubinku warrota immi kun nagalche dubisu namonni waaye biya kana nagalche jedani bosona sase zanni biyala sajiratani biyake sasu warre jiru warre heraf seran oto qabso obnu kunu amnas dararama jirus biyatti kana salamali tu fiya male ajika tani kairo dakun ajika tani kartum gawun ajika tani washington yoki new york dufani isabiya wani gone rada diaspora dagi mososso banna jedani asifachewri ibra umman ethiopia kafalu nasifache kachun borsa batani wan fayedun kap marara hidun yoki namota bira yoki boru gabru hidun yoki mulatu hidun hikon ta akuman sila jede umman oromo dammakeera erron oromo milioni meka dammakeera kanafu oke dibun wantin fidu omanjiru akkanat walit fidani ummata mariyachi sutuyi salata anat fakkatana
ittana durata kongresa federala oromo akkasumasimbo ittana durata af ittigafatama qunnamti ummata gamta madrek obbo gabru gabra mariam ipsana kenitanif guddan singala tomsad
bayan singala te patagala soma
ajalam kompeten fitun durat mata odur debi sanittima akdabi akagaba sida ba mirgna ma america jiru enough project yelutte motumman sudan qaben numata ballese worqi zaiti fi lafisalle durahat bulchotum motumma gugurdona kagabas kanatti qaben kanchufa yufma qabadatan motumman sudan mo siyasa sa wayefate akbiyallet walmariate tin kararara waldan afrika basen wojjechu jiraachu sadubat Burundi tanam heddut beelay makina kudan kamidan faate tin sila ummata dari bi sunir jiru garqaru fi aulle kararara ne makinan kunene lafat soda jedane tirara ne akagabasi sagantanya ta dunya WFP jedutte makina kun talkum heddu baate yaukana karatte naganta ini jedane tin motumman nanno sunit dabru dow tigafataman amanti katoliki roma pap francis jemaati tiyanu kan masritti maltu daga yo imman tan tigafataman kun imaltu daga kunen saati jajjabdu kristana afi muslimi ke sumattu yu masrifi jiddu galba ha ke satte wan rakkin gargara ke walin jirani matano dukanu
Radio Sagale America galgala kesa sala ma folakka jalqabe anga sa 8 meter bandi 19.25 rat witata anga jimatat qopya fa normo ndabarsa sirat rawota qopi boyitin wulitde bina nagat bula am saganta fan amara tuttifufa